Sando Master by Spitty Pete. Sando Boonan, the Mapiginik. Bambizu Checky China, Spinny Kick. Buzu Kamunpet, I'm a Niginik. Jalo Master by Spitty Pete. Sando Boonan, the Mapiginik. Bambizu Checky China, Spinny Kick. Buzu Kamunpet, I'm a Niginik.
Ground view, ngathi screen saver. Manje ufuna ngale kanjani? Noma ngazumeka ngizobuswa imali futhi ngapha labantwana sebaphithe neplan, mara wena tshela mina ukuthi uhlanganisani. Kulekani. Mama nabo bomuntu unijaka nobani? Ngitsa nabo thobo usala kanjani? Ngithi kimi nomaphume nginode ngalali. Yengalali. Bathi ngiboost ungangisabi. Mina times 3 ungangibali. Ngithi passport ungawazi. Every day we sleep tomorrow. So ma ungbuza. Aungbuzi logo. Asambe.
Yeah.